Before working with Franco and the OK Jazz, Simro worked with Mpongo Love and her group Sheke Sheke Love. Let's hear a nice classic song from them, a song written by Simro Lutumba, Lutumba Simro, called Monama Elima.
Mon amant, comment tu peux l'ouvrir moi aussi? À qui m'y a mon amai? Mon amai n'a le vu au Dorota la Pexé, ma sang à Dorota la Koufa. Mon amant,
à la mon autogo.
Mon amai, mon amai, mon amante.
Thank you. Na Mondele pe asali kisi komo to abika vraiment ce que zreki pona mbongo ndebo wule ya kufite po fami asali nyonso nzambe pona nini liwa ah somo nandi makite
testamao bane kona kotanga na kozongelai maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili o bafami bosali ngai mabe masiya nasala fiele wapi o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi testamao bandeko na kotanga na kozongelai maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili obinemi bolesinga poison lwambo nasala fiele wapi o mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi liwa ya bo ule sangolo kolanka ke na matoye epe singa liboma na zangili kambonga na sala mbongwelo kopamba eko kikosomba liwate ya mongoleo lobi na pasio talinga oseki opeke singa ikolela eka sola kakinga okobika zoko yema tozali kokende oko singa neko kosa na keikola la yokati motema atali loba suka jose ome chante o mama ya mongoleo lobi na pasio talinga oleli obomelinga sekeleo kaso yeba toko kufa olobi nanga na kene kolalae oko singa neko kosa sima nanga yokati motema olinga kina zala teo jose ome chante mama ya jose o Mbouule osali ngai mabe ngai matie na soma neko na mboka ninyo baninga nyonso moto na ndeko na ye Jose osili singa lolendo e na lala wapio mama Nzela ya Bruxelles Paris na Rome bakoto na ngai na kozange yano niloba ninyo tiki na yebisa bango ngai maina miso e Jose Bana asio boy kotala ngai na miso ule nanga osili kinzoka ndoto ya moku ya mama ya mule o mardi na mito ya mbinga na koseka yola mpasi aliwa kasolinga kinga na yebateo olobinanga oyo kimwanzala nalamela yo pepe supu na keikola masimo kati motema olinga kina zala teo liwe yo kinga soni mama Telema si mwa mwangonga babeti nakoi na kembango kofungola na muni fami mobimba bakolela ule nanga ufibo ule ukosinga ye mama testa mau pande kona kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obine mi bole singa poison soneri na sala fiele wapi obine mi basali feti olelo na sutuki liwa ya boule sangolo kolanka ke na matoye epe singa liboma nazangi likambonga na sala mbongwelo kopamba eko kikosomba liwate ya boule o nzela yo keito yebite mama liwa na yo e nzela yo keito yebite o lelo na ndimi mbongwelo kopamba eko kikosomba liwate fami peto lemaki yo te o doko tolo nini tofuti te jose se liwa ye mama ya jose o mbouule osali ngai mabe ngai matie na defa ndeko na famiye nine baninga nyonso moto na ndeko na ye jose osili singa bafiele o na lala wapio mama sisi na nedi alilo na francis bakoto na ngai wapi mama e liloba nini otiki nayebisa bana ngai se misere o jose mbouule na ngai ye butu wana kutu nalalaki te o banoto mabe o na se apongi nakomi koganga nsima ya mwangonga babeti ndako e nakembangu kofungola nakuti fami mobimba bakolela mbouule na ngai okufi bouule oboyi biso ye mama Solinga kinga na yebateo Olobina nga oyo kimwanzalai Nalombela yo pepe supu Na keikola masimo kati motema Olinga kina zalateo Jozo yo kinga soni mama Malu ya lumande Na bongole botiki suza na kolela Azangi baka maradomo muziki sanki no balatin de moku ya liweza ninzela ya moto nyoswe Nino baweli kokene mboka moke ibiso toye biteo Mbombe la biso esika moko lotoko ya o maluna bouleo Mama maya feko za ye likamboli zwingali le kimonene Mbami ya matonge likamboli zwingali pesingali bomai Muziki sanki loe likamboli zwingali le kinganzoto Kusala emalu sanswe likamboli zwingali komisinga zoba Ngama oze mwana ntuka na kota sanki lo likolo na yoi Na komi komi tuna eso kina seali watoko kutanaka eske na komo na boule lisusu Atikili lo bateo Jose waba santo mama
Oh Yahweh Ndenge osala biso otinda biso awa na mokili Moto na moto azaina lingomba na ye asambelaka Bamosusu basambelaka na catholique Bamosusu na mission protestante Bamosusu na armée du salut Vamos susu na ba musulman Vamos susu na kimbangiste Vamos susu na pevan longo Vamos susu na maikari Nzambe ndenge toyokaka Mangomba yonso na tangi Bayebi ke soki moto akufi Bayebi epai akendeke Est-ce que Yahweh Okoye koye bisabangu mokolo mosusu Baye bisabiso e paito kendekete Nzambe Poto yebe e paito utakate Meto yeba kameme e paito kendeke Okomona mwasina mwbali bavandi Moko na bangwa kei Oya kotikala Nzoto beko kondo kokondo Mikole kole kate alani moninga Nzambe Mawa Toyebe paito kendekete Nzambe Toya kotalo beyo Boule Mese la bisombote na bango Panso Oyo toyebi Oyo bakende Bino bangelu Batuozali pene pene yanzambe Oye mese la bisoyete Ah, pitié
Bangelu we Kuna na paradiso e pa yanzambe Moya mbabo wole Ayende mo pa yanamo kanabino Lelo kangi miso aboy bisoye Vida monene na famimo Kile lingi bata malamoteo Atali lo bateo, temwese lo kotolo, Jose wabasantwe. Bino basantu, kuna na paradiswe pa ya yawe, Moya mbabo ule, kela mwanza komba mwana ya somi, Lelwa kangi miso abo ibisoye, Vide monene na famimo, kile lingi bato malamoteo, Atali lo bateo, temwese lo kotolo, Jose wabasantwe. Mwule penselanga mote na papa na mama ye Mwule penselanga mote na boseko tatange ya ngonda Mwule penselanga mote na maluchika mwana yolo Mwule penselanga mote na pajos mwana njilie Josa penselanga mote na papa nkelanie Mwule yambelanga miria moleka mwana ya somi Mwule penselanga mote na papa bole papa ya jetri Mwule penselanga mote na mpiaza neko ya makandalele Mwule penselanga mote na zamora mopatibi Mwule penselanga mote na ngambani papa ya filo Mwule penselanga mote na anies neko ya kasukwe Mwule penselanga mote na frank lasa Mwule penselanga mote na grand kale Mwule penselanga mote na niko kasandai Mwule penselanga mote na tatengo boboi Mwule ye 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 mama Mwule ye ye ya matie Mwule ye ye mama Mwule ye ye ya matie Mwule bui biso wa mama Mwule tiki biso a mama
Na famina ngai na benga kayo ya se o soli sa kangai ata na bala bala o pesa vango peso na bisolo komo mama kulutue azali mo kontina kompani monene tika kosa mwisa ye.
Latin Ballet of Virginia is a nonprofit performing arts organization dedicated to creating and strengthening connections to Hispanic and Latin American cultures through innovative and immersive dance-inspired education and performances that affect positive and sustainable change in people's lives. Educational programs seek to expose children of all backgrounds to this rich cultural and artistic heritage in a format designed to build self-confidence through physical and mental challenges. Programs also seek to help children new to the United States move more comfortably into their new setting by improving their language and communication skills. The Latin Ballet is a school of dance, a dance company, and an education medium. You can learn more by visiting latinballet.com. And our track list is at www.wrir.org. Thanks for all your calls today. Been appreciating hearing from you on celebrating the birthday tomorrow, actually, of the great composer and rhythm guitarist Lutumba Simaro. He will be 80 years old, and he's been around for a long time. We've been playing a lot of his songs, some performed by other people. That last one was Lutumba Simaro, along with the group Bana Oke, which he was in for a number of years. That song featuring Mbilia Bell and Faila singing on that song, that was the song called Nalembi, from a CD called 36 Years of the Musical Career of Franco, along with Bana Oke, Traison. And before that, we heard by request going out to Tim here in Richmond. He wanted to hear Testament Yabawule featuring, I'm having a great gray hair moment here. How can I forget this guy's name? Carlito. Miloš de Legendo on that one. And that was, and before that, we heard from Meje Trent doing her live version of O Benite, another Cimarro song. That was from a CD called La Valeur Sure, which is one of the first albums she put out. Actually, I think it's her first solo album, and it was actually live. And that's a good version of that song, by the way. And before that, we heard from Mpongo Love and Sheke Sheke Love, featuring Simolo Lutumba, the song called Monama Elima. I got a request going out to Bibicha, living in Florida, another one of my Kenyan friends, but she's living in Florida. She wanted to hear something from Cimarro and OK Jazz that people may not have heard before, so I'm going to do that for her right now. I'm going to play a 7-inch single remastered by a friend of mine that has both sides joined together. This is a version of Cimarro's song called Mbao, which is Mbao 1 and 2, which actually appears on an LP and also on a couple of CDs, but this is a version that's not on any of those. So this one goes out to you, Bibicha. Hope you enjoy it.
Lelo di baona tokio na se a motema ba kuite ke iko tumola susi na ngaya kara utuko ya susi ele kaka mola imama oko baluka na beto toko e boi kotana ota la pena montre koka e boi kotambola obi malibana mabe osonga na ndako mabe na kanisi nelelo mokolo obo ya kingai sume na motema na bosani na tete Ebonga kina senga yo pardo imae Kasi lolendo ya bomwana na niabonde la boninga Sanza na likoro mizoto mikongene Tosa likotika na mbae toni na bisoe Di paura tokio na se amotema Rapide ke iko tumola susi na ngaya kala Butoko ya susi ele kaka mola imama Oko banuka na meto toko ebo ikotana Ota na pena motre ngoka ebo ikotambola Obi malibana mabe osonga na tako mabe Na kanisi nene no mokolo obo ya kingai Sume yungra motema na bosa ni datete Ebonga kina senga yo pardo imae Kasi lolendo ya bomwana na niabonde la boninga Sanza na likoro mizoto mikongenge Toza likotikana maetoni na bisoe Na komine ko regrete, oh oh. Boligo na moni e komise trotar, na regrete, oh oh. Na zingi mabo ko monzemba, oh, pauna kao. Na kopala ni susute, oh, monzemba, oh, pauna kao.
kominde ko regrete koko na banza ki saki kanda esili toko zonga na bo decision change ro makambo epele mbao nanga na komi maumbu ya basusi mbao nanga yo
bolingo lelo na kominde ko regrete oho bolingo na boni e komi se trotar na regrete oho Nasigi maboko monzemba o mauna kayo Nakobala lisusute o monzemba o mauna kayo
Molingo zonga nasenga yo pardon go go Tana atasimelili nangaye singi maboko e kolilae Nakosara nyoso nakore kipere yo mauna kayo Absence na yoro na kosi portete na vinanga papa nanga
Boligo lela na komite ko regrete oh oh Boligo na mani e komise trotar na regrete oh oh Na singi maboko monze mbao mauna kao Na kobaya lisusute oh monze mbao mauna kao
Boligo boni moi makasi boye kai pushina lo poko na koluka Na kotaranzela o keneki etoni lo nene o ya bambanda na bandi na mpwe o na ngonga ya midi sindo nanga pona tuna kamotonyo so akulika soki ya moni mbau yo
bolingo lelo na komite ko regrete oho bolingo na moni e komise trotar na regrete oho na sigi maboko monte mbao mauna kayo Bayani susute o monte bao bauna kago
Bolingo yakapo kwesongeli susu moto na sherina e alingaka Butenyo koro kongana makanisi e inili susu oho Mato ye mesana usima ya minui mongongo ya pejoro Lilo mawo usima ya minui nalalili banda yo
Bolingo lelo na komite ko regrete oho Bolingo na moni e komise trotar na regrete oho Na zingi maboko monte mbao mauna kago Na kobaya lisusute o monte mbao mauna kago
Bolingo lelo na komine ko regrete oho Na banza kiso kikanda esili toko zonga na go Deside change ro makamwe pele mbao nanga Na komi maumbu ya basusi mbao nanga yo
Bolingo lelo na komite ko regrete oho Bolingo na moni e komise trotar na regrete oho Na zingi maboko monte mbao mauna kago Na kobaya lisusute o monte mbao mauna kago
Bolingo boni moi makasi boye Kai pushe na loboko na koluka Na kotaranzela o keneki eto nilo lende o ya mbambanda Na fani na rompwe o na ngonga ya midi maunanga Pona tunaka motonyo so akulika soki ya moni mbao yo
Bolingo lelo na komite ko regrete oho Bolingo na moni e komise trotar na regrete oho Na zingi maboko monte mbao maunanga oho Kobala lisusute o monte mbao mauna kago
Bolingo yakapo kwesonge lisusu moto na sherina e alingaka Butenyo koro kongana makanisi e inili susu oho Mato ye mesana usima ya minui mongongo ya pejogo Lilo franki sima ya minui nalalili banda yo
Bolingo lelo na komite ko regrete oho Bolingo na moni e komise trotar na regrete oho Na zingi maboko monte mbao mauna kago Na kobaya lisusute o monte mbao mauna kago
Thank you. bolingo lelo na komi de
ko regrete oh oh.
Bolingo na moni e komi se trotar na regrete oh oh. Na zingi maboko motemba oh, baunanga oh. Na kobaya lisusu te oh motemba oh, baunanga oh.
Bolingo lelo na komi de ko regrete oh oh. Kisoki kana esili toko zonga na ho. Decide changer o makamwe pele mba onanga. Na komi maundu ya basusi mba onanga. Yo yo yo.
Boligo lelo na komi de ko regrete oh oh. Boligo na moni e komi se trotar na regrete oh oh. Na zingi maboko mose ba oh.
Bolingo zonga na senga yo pardon oh oh. Na na ta simelili na ngai singi maboko e kolungai. Na kosala nyoso na kore kipere yo mba onanga. Atos na yo na kosi portete na binanga mba o mama.
Bolingo lelo na komi de ko regrete oh oh. Bolingo na moni e komi se trotar na regrete oh oh. Na zingi maboko motemba oh, baunanga oh. Na kobaya lisusu te oh motemba oh, baunanga oh.
Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
And you've been listening to Ambiance Congo on WRIR, Richmond Independent Radio. My name is DJ Dowdy. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. He's getting set up to start the first half hour of the Motherland Influence right now. We're going to end up the program with some Edo Ganga. From an LP called Potpourri sur le passé. We're going to hear, I think that's Ms. Menno Dibango's song. No, it's Jean-Serge Sousse's song. It's called Celosa from this nice older LP. See you again in 2 weeks.
Tawisa nange na mempwanani Tawisa nange na mega kanga Tawisa nange ntona bakala Bingwa bingwa onde sa antotonzi Tawisa nange na mempwanani Tawisa nange na mega kanga Tawisana kento na bakala Bingwa bingwa onde sa anto tonsi
Oh Bingwa bingwa onde sa anto tonsi Oh Bingwa bingwa onde sa anto tonsi Wisana, timba chachibote mpwanani, wisana,
batati bote ta wisana du pula meno wisale longe na yandi moto na moto abongisa toyokana peto salisana wisana ti batati bote mpwanani wisana ti batati bote ta wisana du pula meno wisale longe na yandi moto na moto abongisa toyokana peto salisana
tango ya la vie ezali tango ya kobongisa bondoki yo kati ya famille lokuta na kati ya quartier songi songi tango iso likunya na likambo ya ngana lokoso moyibisala keba toyokana peto salisana
wisana ti batati bote mpwanani wisana ti batati bote ta wisana lipula meno wisana elonge na yandi seba mbwa seba dibu
Kanda Nazakale no ambongi Nazonze no bokufwa na kane Kamboni mangusu Kamboni kanganga Wena jo Semba mbwa semba dibu Dadinga wowe Nantima wa miakara kanda Nazakale no ambongi Nazonze no bokufwa na kane Kamboni mangusu Kamboni tanganga wena jo Semba mbwa semba dibu Toluka oya zalina motema Bondoki na fani Tofanda na esanga Tobongisa na ndenge koki Soki pe songolo Soki pe pakala Tozala ni sembo Ipa ibiso